Athi ngifesike samangitshela ukuthi mizuzu ishume emva kehora leshume nemuva emsazo nokho umsazo kunqa phambili. Umsakazo obantu kabantu nabantu ohlelweni olabantu kabantu nabantu kamala mfana mohlukhulwa bonke bafana okapatiya ismatata esansone somsakazo sisonke kuzokushaya laphaya nehora leshumi nambili kodwa ngaphambi kwalokho othi ngibonga abazaka wethu kanti bayenza sho ukuthi bahleli nawe ukusukela ngehora lesithupha kuzokushaya laphaya nehora leshakalolunye kanti khona father Emily ehambisana nalithimba lakhe the up back again tomorrow to what they do best and that is morning radio. Makshanje ihora le shakalulunye kade khona Francis Jesuit Institute oyibekela phana ehoreni leshumi emsakazweni wakho umsakazo kunqa phambili uthenge ihora leshumi waba khona ke ubani Sister Mary oyibekela phana ehoreni leshumi nemuva kilebuyile ahleleli yena ke uMark Mahoney okangazange ngifinyelela namhlanje sisonke kuzokushala phana ihora eleshumi nambili khona lamsakazweni wakho umsakazo kunqa phambili kilabone olwesine efikile ugijima nayo samba nayo sozo siyibekela phana nokushila phana sazoyithatha yena ebekela phana ehoreni leqala. Ngiyasibuza ukuthi bapha abantu ey'bhedlela, bapha abantu ey'bhedlela, bayaphila abantu emajele, bayaphila abantu emakhaya. Bathi siphiwe speedometer sinawe, samba nawe. Bathi siphiwe speedometer siyaphila. Ngokusho nje lawo mazi ngizothi kwani ukholo lwakho likusindisile. Phila mzala ngithi. Phila ntanga yama ngithi. Some, ngiyababona bakusiphiwe speedometer yavela ngala bakusiphiwe speedometer yaduma radio. Ngiyakubona wena usemgaqweni drive safely and park lap. Do not forget to treat those robots that are not working as a four-way stops.
Hala!
Kicho wena. Hello. 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 Ntate mhulu kuhlomphila ke. Mutswali wakhe kuhlomphila ke. 0145271115. Kamu sanda kuvulela wona nomsakazo wasibuza ukuthi lo msakazo ubiza ngani na Radio Veritas 576 ayama www.radioveritas.co.za channel 870 DSTV audio bukepa pa kanti ngishaka ikhoma ngise East Rand digging well to be precise kulapha ngikijima khona nayo ulapha ngidonsa ngakhona and ngiyathiba wena umama ethi lokho East Rand dumela hle Limpopo dumela hle Gauteng Sobona phe. Welcome Tani Amatot. Molweni bo. Bari Free State le rona ri mamet. Bari Free State le rona ri mamet. Ka ba utla ka mo Lesotho bari bona le rona ri mamet re tsama le yona. O re le bala joa ka Free State o re le bala joa. O re le bala joa. Solbamba lo hlela sibakhohlwa phela lalabo basemamanzini labe abavelelwe ingosi abalahlekelwe yithandwa zabo sibakhohlwa nabo sinana ngithi letswe mathuku a le phe speedometer ke mathalo wona ke nalo wena kule bule ngone mhlawumbe uphethe iBhayibheli lakho ngisacela ungiphuthumela lapha na ku Proverbs. Proverbs 23:23. Awuzeke. Proverbs 23 Kanti ngivumeleni namhlanje ngiyiphi isihloko 10 good reasons to ask God for wisdom. Ask God for wisdom. At exactly 16 minutes after the hour 11 o'clock. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom. Discipline and understanding. Proverbs 23, verse 23. Buy the truth. Tenga. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline, and understanding. Tenga iqiniso. Ungathengisi ngalo. Nokuhlakanipha. Nokulaywa. Onda Isaiah 23 verse 23. Tenga iqiniso ungathengisi ngalo nobuhlakanipha nokulaywa nokuqonda Isaiah yelezo. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline, and understanding.
Finest fruit. Sanbonani Makaya, this is Katie Dejane, founder and editor of the Davidson Catholic News in the East Rand. Ngihleli noSiphiwe, umfana omuhle, ogabadiya, awe ma, yayinhle insizwa.
Exactly 21 minutes after the hour 11 o'clock khona la umsakazo nokho umsakazo kunqa phambili umsakazo othandwa wena nawe nawe kanti ke igama lohlelo obizwa ngokuthi Litsimeng izakala njalo ngolesine kusukela ngalo shoma nomuvo kuzikulamula lapha yena ihora elinomona kakhulu ihora elishumi nambili. Namhlanje ngigijima ngesihloko 10 good reasons to ask God for wisdom. Sondela nepeni lakho, sondela nepheshana lakho. Kati sihamba ku Proverbs 23:23. Tenga iqiniso ungathengisi ngalo nokuhlakanipha nokulaywa nokuqonda. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline and understanding. Pambu bang alolo hlelo ngivumele ngibuze lo mbuzo. Uma bowuphiwe ithuba lokuthi ukhethe phakathi komcebo nobuhlakani, yikuphi obukade uzokukhetha? If you were given a choice to choose between wealth and wisdom, which one were you gonna go with? I know most of us besizothi umcebo siphiwe. Bhayibheli akukho lapho lisithembisa khona ukuthi umcebo wemali uzosilethela injabulo. Kodwa izwi lihlale lisikhumbuza ukuthi njalo kumele sicele ukuhlakanipha. Think of wisdom as the ability to exercise good judgment and discern correctly at all times. Awucabanga ukuthi that would be wonderful to have that ability? Ngithi kuwena, think of wisdom as the ability to exercise good judgment
and discern correctly at all times. Okumele nje sikwenze ukuthi sicele uNkulunkulu nje qha. Ngoba ukuhlakanipha kuphakeme. Ukuhlakanipha kuphakeme ukuzindlula zonke so ngakho ke ngizothi kuwena ngaso lesi sikhathi. Ngizothi kuwena ngalo lelilanga. Ngizothi kuwena ngalo nyaka. Cela ukuhlakanipha. When you pray to the Almighty, cela ukuhlakanipha. Nazoke izizathu eziyishumi azizokwenza ukuthi njalo umkhuleke ucele ukuhlakanipha kubaba. Isizathu sokuqala. Khona uzoba nempilo ende. Uzothola izibusiso nodumo. Yikhona uzoba nempilo ende, uzothola izibusiso kanye nodumo. Kumbula ukuthi ubude bezinsuku busesandleni sakhe sokunene. Kanti kwesokunxele kukhona ingcebo nodumo. Akusho mina. Proverbs chapter 3 verse 16. Ask for wisdom so that uzothola impilo ende, uzothola nezibusiso kanye nodumo. Ngoba ubude bezinsuku busesandleni sakhe sokunene. Kanti kwesokunxele kukhona umcebo nodumo. Proverbs chapter 3 verse 16. Isizathu sesibili. Enjoy, to enjoy vitality, nenjabulo, and happiness. Because that vitality and happiness kungu muthi wokuphila. Kwabakubambayo nababambelele kukho bayabusiswa. Ungumuthi wokuphila kwabakubambayo. Kanti ababambelele kukho bayabusiswa. Proverbs chapter 3 verse 18. Proverbs chapter 3 verse 18. Kanti eyesithathu ukuphila impilo enokuthula kanti futhi emnandi. A peaceful life and a good one at that. ngoba izindlela zakhe ziyizindlela zokumnandi zobumnandi kanti yonke imikhondo yakhe ingukuthula Ask for wisdom because inempilo yokuthula kanti inempilo iwisdom yobumnandi ngoba indlela zakhe zizindlela zobumnandi kanti yonke imikhondo yakhe ingeyokuthula akusho mina Proverbs chapter 3 verse 17 Proverbs chapter 3 verse 17 Ayesine yikhona uzovikeleka uma uvikelekile uhamba indlela yakho ngokulondeka kanti futhi nonyawo lwakho aqhuluzi If you choose wisdom, you will be protected. Kanti nendlela uzoyihamba izoba indlela yokulondeka. Unyolo akangeke laqhuluza nakanye. Proverbs chapter 3 verse 23 Proverbs chapter 3 verse 23 Irizini esihlanu reason why you should ask God for wisdom to experience a refreshing rest ngoba lapho ulala phansi awuyikwesaba Nanxa usulele phansi ubuthongo bakho buya kuba mnandi. Ngoba lapho ulala phansi awuyikwesaba. Nanxa usulele phansi ubuthongo bakho buya kuba mnandi. Proverbs chapter 3 verse 24 Proverbs chapter 3 verse 24 Sifusengcwane iphume ecuceni lakhe elishashala bizwa ngokuthi wethembekile ubaba kanti igama lengoma lithi ngipholise nkosi. Sixth reason why you should ask God for wisdom: to gain confidence. To gain confidence. because uJehova uya kuba ithemba lakho agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa. Because uJehova uya kuba ithemba lakho agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa. Proverbs chapter 3 verse 26. The 3 minutes after the hour 11 o'clock. Hey, bo Simba bari disturb. Bari siyasebenza la Simba. Siyasebenza. Kanti ke ayesikhombisa. To live in security. To live in security. I love this quote. Do not forsake wisdom. Ngoba, it protects you. Love wisdom, and she will watch over you. Do not forsake wisdom. Ngoba, izokuvikela. Love wisdom and she will watch over you. Ekhambeni kwakho isinyathelo asikuvinjelwa nasekugijimeni kwakho awuyikukhubeka. Ekuhambeni kwakho isinyathelo asikuvinjelwa nasekugijimeni kwakho awuyikukhubeka. Proverbs chapter 4 verse 12. Proverbs chapter 4, verse 12. Yes, Shakalumbili, to be promoted. Seek wisdom so that you can be promoted. Kukhulise kuya kukuphakamisa kuya kukudumisa lapho ukugona. Kukhulise kuya kukuphakamisa kuya kukudumisa futhi lapho ukugona. Chapter 4 Verse 9, Proverbs. eshakalelunye to be saved from evil. Ngokuba ukuhlakanipha kuyakungena enhlizweni yakho, ukwazi kube mnandi emphefumulweni wakho. Amasu ayakukulinda ukuqonda kukugcine ukuze wophulwe endleleni yobubi nakubantu abakhuluma okuphambeneyo ngawe. Ask for wisdom so that you can be saved from evil. Ngokuba ukuhlakanipha kuyakungena enhlizweni yakho, ukwazi kube mnandi emphefumulweni wakho. Amasu ayakukulinda ukuqonda kukugcine ukuze wophulwe endleleni yobubi nakubantu abakhuluma okuphambeneyo ngawe. Proverbs chapter 2 verse 10 to 12. Reason why you should seek for wisdom, to be guided in the way you should go. To be guided in the way you should go. Ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni. Proverbs chapter 1 verse 5. Ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni. Proverbs chapter 1 verse 5. Beautiful sounds of joyous celebration. Joyous celebration 19. Go begeze. Shala ujule kula maphuza ishumi. Wacela ukuhlakanipha. Zinza lapho khona. Forget about the next person right now. Forget about lo muntu osendlini manje. Forget. Talk to yourself now. Talk to your God. Forget about your colleague right now. Yes, you're listening. Use your office. Forget about them. Just talk to yourself and talk to your God. And pray for God to give you wisdom. Semsakazweni sawubona.
Wena kapitia.
Kunjani mfowethu?
Ngikhona ngiyaphila.
Saphila mfoka baba.
Ayisho. Ayimpothi siyabonga amazwi amnandi.
Bonga thina, kubonga thina. Ngikhuluma nobani kuphi?
Joseph.
Ah, Joseph, 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 Joseph Kotem. Siyabonga mfoka baba. Siyabonga.
Okay. So kapati.
Shoba.
Before puma na ngicela ungidlale ingoma ethi kathenu lena ufa piliaka. Hari.
Ke kidla ikenya ntate. Kidla ikenya ntate.
Right.
Thank you for it.
Okay, sir.
Ooh, it's okoyami. Okoyami.
today it's you and your God. Forget about your kids. Forget about your worries. Forget about stress out. Just have a conversation with your God. And ask Him to grant you wisdom. These are benefits. It's a wisdom. If you throw away now, how do you get the benefit? Woe unto you.
Oh,
Ngihlanhla lakhe imdlalose. Lo ngiyakuzama mfoko babo ngiyacabanga ukuthi ubambekile lapho ngakhona. Trust celebration 19 ngiyobekezela. Noma ngaba nzima kanjani kodwa ngizobekezela kulolu kholo ngihamba kulona. Noma ngaba njani noma izimo zingeke zangivumela kodwa ke nginethemba ukuthi ngizobekezela futhi ngiyazi anginathemba ngiyazi ukuthi ngizobekezela ngoba uyena ongihambisayo Patrick Duncan phinda ukukhuluma sawubona
siwe ngikushona
lika intate
kude ngwana mina
a eritswile mtswaki untatlile
ke kopa pa sarelo fela go se de ke tsepedi ina go le sio empa ga le bua modimo sepeng
ja le bua ntate wa ka
tswa o bua ka nthe engwe e matla e thusa moya wa motho e thusa moya wa ka tswa ke thutse empa o bua ka mhlale e re bible ona mo prophet we are three e re mhlale ba pele go tshaba Jehova
oh yes
sepiwa moshe o dutse o batla o bua morena ha batla go bua morena o bona ka mo go tshaba sa modimo sokolang ka teng moshe a qolla gore a tloe ka bakalang a bone kreste ho sutle a high kreste a qolla go tloa a e sutle bana ba modimo a tsanga thabele e re bible ya ka gona mo go di prof go ba Hebrew 11:24 e re ka tumelo moshe ha ka a se a hudile o hanne go bitswa mora wa moradi wa Faro ampa a ithe a ithita ho tswe o tswengwa le tshaba sa modimo e seng le se mo thabela menate ya dibe e fela nka pele a kholwa go ba segobo sa Kriste ka monono o fitisang matlotlo a e gepeta go bana o ne a tadimile moputso jole ha go just two ha ba le ngola la 1 Corinthians 3 verse 18 ho lona bo hlanya ba le fatshe lena bo hlanya ba le fatshe lena ke bo hlanya ho modimo sepeo bo hlanya ba modimo sepeo go ithoba lo ikokobetsa le legato sepeo le bo hlanya ba modimo e re ba dilo ho Jakobo motho a hlo ka bo hlanya a bo kope ho modimo modimo ta bofa bo hlanya ke ke a le bo modimo a wetse hantla ho ekeletsa sepeo
amen le bo ile motswadi wa ka modimo ke yo re o le bo ho le motswadi wa ka Ngiyaphuthuma ngenye indlela sawubona.
Thiwe kunjani baba?
Siyaphila mzali.
Ngiyaphila mntanami wakhuluma amazwi amnandi.
Oh yes.
Yithi yani ngale ngoma le uqedwe ukuthalisa lethi ngiyobekezela. Ngizobekezela sezibomvu zonke izinto sezimbodapo.
Yes.
Kodwa ngizobekezela.
Bekezela mzali.
Mntanami uzawuphuma kule ndawo yasijela.
Yes.
Aphile. Hayi
uzobuya
igama lelikazi Jesu nomhlakaniphi
awuyesu sakubonga mzali wami
ngiyabonga
uNkulunkulu akwenze kahle ndiyabuya iba nethemba wena
ngiyabonga baba ngithi court lokuthi mabheka mabambheka ukuthi sobaze benenkazi
izoba khona mzali wami sizokubeka emkhulekweni siyabonga mzali
ngiyabonga
You have come tonight to hear the voice of God. You've come tonight to receive from the Lord. He's here right now. He's here right now. He's here to meet with you. There's nobody like God. He's worthy to be praised. Good over.
Asihlangeni ke ngomgqibelo kusona ngehora leshumi nemuva kuyozikushala lapha nehora leshumi nambili khona emizilayo emsakazweni wakho umsakazo kunqa phambili. Kile ratila ke Sheila Parish is up next. Ke melkamanga ehora leshumi nambili sobe sinemaso sobe khona khanya ditaba ngehora lokuqala kuzokushala lapha ehora lesine changing gear sobe khona with Archbishop William Slattery sibele ngehora lesine kuzokushala lozi gamanga ihora lesihlanu as the sunset uyozayibeka lapha ehora lesithupha i rosary yethu sobe sine rosary lethu lapha ehora lesithupha bazigamanga lapha yena ihora lesithupha khona la emsakazweni wakho umsakazo unqa phambili do enjoy our programs as we strive to give you nothing else but the best.